Shanky Supplier dot com.
Them again for everyone, wake up. House with the baba kina nani.
Oh yes sir.
Uliza dada kona toka na nani utanijua mi nani. Iyo from baby. Hope again.
Eh, tunakuja kama nyane mejejua samani. Eh, jido kila msina saba na mpaya baba. Eh, haina ukamala eh. Bata kujui, ya msini ya yombu
chia. Sa shida, sisi tunatia shida. Tukitia shida, wengine unapata shida. Ukitutazama kama vila tunashida. Ila ndo sisi, mijitu wala wida. Etuazwa shida, sisi tunatia shida. Tukitia shida, wengine unapata shida. Ukitutazama kama vila tunashida. Ila ndo sisi, mijitu wala wida. Liapa kabali yao, liapa kabali yao, liapa kabali yao.
Liapa kabali yao.
Liapa twapige bao, liapa twapige bao, liapa twapige bao.
Liapa twapige bao.
Liapa kabali yao, liapa kabali yao, liapa kabali yao.
Liapa kabali yao.
Liapa twapige bao, liapa twapige bao, liapa twapige bao.
Liapa twapige bao.
Feme gang tunakuja gengen. Ona shenzi wote wanoleta complain. Simba hizi habari namba wape wapenzani. Hatutaki beef, hatutaki shindani. Eti feme gang tunakuja gengen. Simba hizi habari namba wape wapenzani. Wana shenzi wote wanoleta complain. Atuta kibib, atuta kishindan. Nambu manasai pikinuna kama boro yang. Sipendi utan, napigia kichwan. Sipigi usun, sitaklupinzan. Maproducer wapo wengi soka mazamani. Producer majani, voko koko reni. Ukidisi ukipima nalivuta na kuchepa. Kuna badopo wakisela popa na sepa. Kibishi kisoja mitiani naipuka. Kila kona kila pande mejituna wakilisha. Kona bisha bisha mitiani naipuka. Kibishi kisoja bendela na peperusha. Una ya sambo na bado poa, taka maki fagiria. Una bado poa, taka maki chalasia. Una bado poa, taka maki fagiria. Una bado poa, taka maki chalasia. Una bado poa, taka maki fagiria. Una bado poa, taka maki chalasia. Liapa kabali yao, liapa kabali yao, liapa kabali yao.
Liapa kabali yao.
Liapa twapige bao, liapa twapige bao, liapa twapige bao.
Liapa twapige bao.
Liapa kabali yao, liapa kabali yao, liapa kabali yao.
Liapa kabali yao.
Liapa twapige bao, liapa twapige bao, liapa twapige bao.
Liapa twapige bao.
Eh bata koyoyo. Eh aina ukamala. Eh jido kila hapa naongea. Mwanzo mwisho. Kama waso menge kechwani msila sina kitu paka na waza ugwani. Mtoto siko jwe kitanjani. Silenga seishi na zulula barabarani. Nikipata na weka dosho. Kikuwa ukidogo nikiamini kama posho. Ningekuwa champagne ngeuza korosho. Tikisa nipoda uo ndo mchonko. Ila poa epo sekonta sepata. Na epo kafresianka na manyumba za kupanga. Na jenga kibada sio papuka. Nikiamini zita nipata kweli maisha kamare. Kuchanga karata, kuchanga karata. Mawazo yangu na yako tofa wote. Mina wasa pesa weu na wasa chope. Neki wasa jense weu na wasa sote. Na wasa safari weu na wasa bote. Meneki wasa kefo na wasa tolefo. Ulipo nipo dunia mapito. Si wase kujota babu yake ni majuto. Pumse ni kwepo lakene unja sebuto. Ya mebaki majina wameishi watungo. Jido kila na wapigia pimbo kwenye maike. Na karisha matembo panya mkari. Na tegu wa mitego. Na tegu wa mitego. Okay, Nisala, I'm a Sejali, we on every hogar, and when you win, I get go by it. Okay, no, na puku, and it's not by it. What's it you want? I was an inegitua. Get to Chabo, Shima, and pull up some money poor. Okay, Nisala, I'm a Sejali, we on every hogar, and when you win, I get go by it. Okay, no, na puku, and it's not by it. What's it you want? I was an inegitua, and get to Chabo, Shima, and pull up some money. Minapanta dao tuwa notane zela unerefuba ananga tuwa notane kata. Minapanta dao tuwa notane zela unerefuba ananga tuwa notane kata. Minapanta dao tuwa notane zela unerefuba ananga tuwa notane kata. Tuwa notane kata.
I'm snasaba.
Liapa kabali yao, liapa kabali yao, liapa kabali yao.
Liapa kabali yao.
Liapa twapige bao, liapa twapige bao, liapa twapige bao.
Liapa twapige bao.
Liapa kabali yao, liapa kabali yao, liapa kabali yao.
Liapa kabali yao.
Liapa twapige bao, liapa twapige bao, liapa twapige bao.
Liapa twapige bao.
Sasa umizie, we waribie, wakitosikia watoto sikadirie. Haitoshi hapo. Anakubali sana watoto changa ule chama. Anakubali sana na tali mtu mzima wewe. Kijani majani. Anaje usiwaseno. Anakubali sana mwanangu championi ya muri. Watoto aswazi intia. Changanyike. Maniga 7 hitoka mbele hapo. Anakubali sana. Dunga mawe mzoga. Sope warezi. Watoto wachengi udi. Mitoto wakizota. Mijitu. Iyo.
Watoto wakivesa.
Simba mkush.
Ngunguti.
Wayombo.
Ubonu naendelea. sangwe. Eh, tweja po mi dundomia. Eh, that's when she na sitia. Eh, kistiki. Eh, baba rapu. Eh, adiso supplier. Eh, sadali sante. Eh, championi. Eh, championi masule. Roboto. Osh. Eh, bafeto lumela. Osh. Eh, besi chaka. Eh, wayahudi. Eh, Miami, Florida. Macheze sabini. Eh, pinku kuti. Gomsi necha. Eh, chaksi chanika. Eh, buza. Eh, goba. Eh, kawestone Jamaica. Eh, tantare. Eh, mazese. Eh, kuna paya. Osh. Eh, kibamba paya nesti. Eh, jagani bamdogo. Mongo. Eh, wewe hapo. Eh, kanyau. Eh, tunaumiza ntonga upitonka. Eh, kikwete. Eh, jidokila hapa na unkela. Eh, cholo baicha. Eh, nasaba. Eh, soja bashite. Okwi.
Eh, chunky supplier. Eh, supplier.